wayophula inhliziyo yami, wazimosha izigqibo zami. Akekho lozephinde ndimthande, benguwe wedwa lubambo lwami.
Bendikuthanda ngenhliziyo lisithi ndifuna wena qha, sobabini besithandana njengenyama nengwenyama. Thando lwethu beqinile ngathi libotshwe ngesingara, buhle bakho bebonphandla wena obufana nelanga. Ngoba bathi mandikulahle bendingabamameli, obufana nekhandlela indlela zami ubuzikhanyisa. Ubufana nemini emnandi engqondweni obungapheli, bendikufanisa noYesu ithemba lam ndilibeke ku. Xa sihleli sobabini ubhebhi ebenteketisa, kanti wena udlala ngam udensa ibhola uyandikhohlisa. Everyday bendikufowunela kanti wena ubunditshithela, dala usona ndikuxolela wena awufuna undimamela. Qho xa ndifuna umbona ubhebhi gela uyazulisa, uhambe thetha ngam ebantwini esenza intlekisa. Kade wathi uzandithanda soze ndishiye uyandithembisa, ndicela sohlukane loo nto iza konwabisa.
Wayophula intliziyo yam, wazimosha izigqibo zam. Akekho nozephinde ndimthande, benguwe wedwa lubambo lwam. Wayophula intliziyo yam, wazimosha izigqibo zam. Akekho nozephinde ndimthande, benguwe wedwa lubambo lwam.
Sasiphilela ngena ukhanyisela uthando lwam, uhlala ulibethela ipiano olalonga udlala ngam. Wakuthatha uSimphiwe latshabalala uthando lwam, namhlanje ndalila azikho udlanza emqolo wam. Benkade ndizibhanqa ndikubiza ngesithandwa sami, kanti wena ungamehlo kwanguye umkhalisi wam. Andifuni nokuxoka mna, ndakudinga ecaleni kwam, my heart healer. Philisi wothando lwam, can you please come home, namhlanje ndakudinga. Zikhumbula ubomi bam kukufa nokuphila, ubutshova inhliziyo yam yashekela igila. Endisikisele kancane thathi wokhe encila, I reject myself, I wonder bendifunani kuwe. Wandibulala ngothando uthitshe quje, waliqoshela now you hate myself, I wonder mna ndenzeni kuwe. Nguwe ndiphoxileyo, ndilahlileyo, ndishiyileyo.
Wayophula intliziyo yam, wazimosha izigqibo zam. Akekho nozephinde ndimthande, benguwe wedwa lubambo lwam. Wayophula intliziyo yam, wazimosha izigqibo zam. Akekho nozephinde ndimthande, benguwe wedwa lubambo lwam.
Belapha bibigea babusazi babendimthanda kakhulu nangonsathana. Inhliziyo yam idema ndikhulu manje, uye kwaba kade funya kwaba kade. Ndimonelele kuhle ngaloo mazi ndithi inkosi nebhadi yakho. Amtasele bro, amavuta abondiswa. AV no Smart B, I've got you guys.